is a message from your one and only Big Timo. Remember, it's a gospel from God. God bless you.
Olunaku luno kukwasiza ndusiza mu mikono jo obulamu buno bubu twala kozesa kyoyagala ye gwensonga lwaki nange mbeera nvimba n'enjoga onfuda ensonga eyali anyomebwa wankyusakyusa onteekamu ebirungo birungo Mukama Onyambye Mukama Onyimusiza bambi nsima Onzigyeyo wansi Nonteka waguru Abalabe Jebatatuka Nobutego bwabwe Bebuza nkikola ntya Oba nagendako Omusawo Enkolayo sadaka Sobola okubeera bulungi Nebatamanya Jomukisa guveri katonda Omusaba uliroyo Bambi musabe mukowole Oye ya yamba Daniel Nawe musabe anaulira anakuyamba
Olunakuluno kukwasiza Ndusiza mumikono jo Obulamu buno Bubu twala Kozesa kyoyagala Ye gwensonga Lwaki nange mbeera nvimba n'enjoga onfuda ensonga eyali anyomebwa wankyusakyusa onteekamu ebirungo birungo Mukama Mukama onyambye Mukama onyimusiza bambi nsima onzigyeyo wansi nonteeka waggulu Abalabe jebatatuka Nobutego bwabwe Bebuza nkikola ntya Toba nagendako kumusawo N'enkolayo sadaka Mbeere bulungi Bebuza Bebuza Oye yatonde eggulu n'ensi Gemanyi gange Gemanyi gange
Olunaku luno
Kukwasiza
Ndusiza mu mikono jo Obulamu buno
Obulamu buno
Twala Kozesa kyoyagala Ye gwensonga Lwaki nange mbeera nvimba n'enjoga Onfuda ensonga Yali anyomebwa Wankyusakyusa Onteekamu ebirungo
Ebirungo Wansikasika nzenna Olunaku luno, 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 luno Lwange nange, kanyumirwe Ye kwensonga yange Ombimbisiza tata oh, Nandibadde wanze